Baby, give me love to me. Ni wowe nyeneye intimi. Every time you ugiye mba numva nakubiri. Dore kuko nawe wagundutira. Ni wowe gusa, ni wowe gusa mbona. Nzemera kurwana for you. Abandi batuze, batuze. Unyemereye nakujyana fall away. Oh fall away. Ndagukunda by'ukuri sinjya ntinya. Every day I hold you in my love. Sukubeshya n'ukuri I go desire. Sukubeshya n'ukuri I go desire. Ndagukunda by'ukuri sinjya ntinya. Every day I hold you in my love. Sukubeshya n'ukuri I go desire. I swear this love is the true love. Oh, so my baby give me true love. Give me true love. True love. So my baby give me true love. Give me true love. True love. Tezeranye kuzagukunda. Niyo naba nakubona. Ibikorwa byacu birivugira. Kimuhira nzakwerekana mama. Mama mama nzakwerekana mama. Mama nzakwerekana mama. Nzemera kurwana for you. Abandi batuze, batuze. Unyemereye nakujyana fall away. Oh fall away. Ndagukunda by'ukuri sinjya ntinya. Every day I hold you in my love. Sukubeshya n'ukuri I go desire. Sukubeshya n'ukuri I go desire. Ndagukunda by'ukuri sinjya ntinya. Every day I hold you in my love. Sukubeshya n'ukuri I go desire. So yeah, this love is the true love.